Ate baba kulembera basawo mu bibiina ebyenjawulo nabo bagamba nti pulezidenti bamusuubira okulaga obwetegefu bwa gavumenti okuwandiisa basawo abawerako mu malwaliro gaayo olw'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga ko si ensonga endala. Mika Muhangi akulira ekibiina ekitaba abakugu mu kozesa ebyuma mu laboratory ki Society of Radiographers of Uganda era aliko by'ataanya.
Tumusuubira okwogera ku bintu nga bwe tutuuse mu byobulamu mu kwongeramu ssente mu kulutinga oba mu kuteeka abasawo mu malwaliro ag'enjawulo ne we tutuuse mu kuteeka ssente okuleeta ebyuma ebiyamba abasawo bano okukola emirimu gyabwe oba okujjanjaba abantu baffe. Tumusuubira okuteekawo ekyettavu ekisasula abasawo bano abali mu kugezesebwa be tuyita ba intern doctors, intern nurses, intern pharmacists. Ne tusuubira naye okwogera ku kituyita National Medical Insurance. Twagala ayogere ku insurance y'eggwanga enaayamba omuntu wa wansi okusasulira ssente mu malwaliro ng'agenza okukola bantu banaasasulanga ssente kyenkanyi ki. Ekintu kino kiri mu mawanga amalala nekiyambako n'okugula ebyuma nekiyambako n'okugula ebintu ebikozesebwa mu ddwaliro.